Mwabuka benzo ma dambe la mwaka sinabiyo kuti dangi dejwi anini ikonjino alivolo sio olubola nga tesola mwagamba ugila mwajino kambo dangi dejwi maningi pele inkamuyo nini Yesu awa inga ndabaji iyo inini ya kuya msondo hao umulegela ugamba uga mwagati anini uyo wabo tiyo ndababu yo ajiyo inini jizwa mwagaibede awa ya jintu yemwe chotukwenzia wamba ula ndiza umaminiti alikumi awasanwe na magumi ovilo alimwe ndizo mami yotu paje kinyamwe uzo kulijeji lino wakalika po tulogo kulindiswe kapo tulogo alimwa popo tulika tede lakari mugidi anini masiku ainda njiri neka mana kuba kutuminwa unji unjila kusula neka siga alimwe lakajitakusiga kuti mwana wangu munini musankwa wajisi bulungu Bushonto, wakali kutunyela, akutulia, tulungu, kutumena oto, tulungu, eyo, abobo, wakamujata, akumusanzia, mlomo wakwe munini, awo, wakamanizia, angwe, jibela jipati, maningi, japo sigu, abobo, jibanga, jigatete, jifumojino, alimuinda kasiga, abobo yo, atulu obloko, uyabu kentaki, usalemuga musanza, mukentaki, ujipangano jimui, obuya, eyo, awo, Iwigi iwola, wola uswanganu, wesu. Alimwilino, jienda kusola, masiku uyo mashonto, kwamba wola buyo, jinanda kwanzia, ma, tejisi, kutumanzi, yagazwa, ukamba uga maningi, usiyaji, yangu yaganga. Mwabona, eyo miezi, yone, itungane, nyebo mwabona. Abobo mpao, wamana bobo, pao, yaku Canada, eyo mpao ujoga, umiswanganesu, yari onsi, umasi ambi. Tino kujindi, ndakede ao, gamba ula leleo atini, kaini biyo kachontu kainda. Dawea lukwalo awa, ndatubanzia uveresia, kumajino, iwuti ii, lino lutanzi, ndakala kuyo, ali anini, ndalika tede logo. Paonda yeya ejo, tajiboni robotu, nebo kekede usule, uganda omia, ambunga, kairi oguno, bao, mami inga, tajoga oguya, ndianda guswa awa, kuya abusena, habedi. Abobo ndashoma, Nagabona amui katuambo, oto, gandile taguno, jifumojino, mwesu, litu fiori, kwari ogu ya ii, mawalianda, kundibona ashonto uyo, kumane uswangana. Amwesu, litu fiori, uzwa gutala, mtenezi ogu ya, kutoka jisi mpati, uswangana mpati gutala guya, jaino ino, mwesu yagi wajigolo jipati, babu nyanya mwida, mibiri. Lekwanzi buya kuita zina, yadolopo, ogo yevo, mwesu, litu fiori, Cleveland. Cleveland, Tennessee. Eri abobo watu wajisi gendi, jivotu kutalawia, eri uri, muu, karigola kuinda, mwamba kuti, wapona, ulindi nye eri abobo, na mambia, yuba, kunselelo, mwajino, karigunga usena, mwamui, mwajino, jimbe, eyo mpao, benzi mabamui, avu, beri vyanda, ikuswaya. Kutari ugamba uga, uswaya buyo, kambo, nagabacho meja, hao, mwesu, itu fiodi, mwagarigo, uguno, atokota, ilandi, abamui, eri abobo, Yagurianda buyo, kubola, kubabona, mojino, kambo, kega bolelo. Abobori no omia mpugu, yagurin to, kutandira buyo, ipati ya teni, atumpango tone tutanzi, na tosanwe, atiele buyo, kari ejo, wagaindi kachonto, utegwa mugesuesu, agonji kwa, aji indi, jagu gamba uga. Lino atu watamia mituesu, lutanzi, mugushu wakwe, ibuyo, tata wesu ulelegedi, Gira ntomwe, amyo, ilumbede choveni, jabuti, tokotama, jabu wambe umbere yago buzwa kuno, ugulumba uzintu zibotu, jabu umi, akunghusi jabuti iwo umi, iwini, kurwanisha, omwe uyo, ikupati, ikutina tatubu jisi, mwanzila imwi, tulimuli imbi, tele buzwa umwi, wabulemu, kondo iomana, Kabela, kiumbwana Jesu, oyo, watakalangira mbele, iguwana, iguzwa, nitoka muyanda. Akuba wakazibirene, angwe, akumugwa, ulingwe, lino, likwamene logo, uzwa kuti, buzwa mwi, kiyo mbwana. Lino, sunu mburi, mutoliwele la kunti, ya mbanga waka hindi mburi, mbwaka pete, uri mwa, igabotu, mburi Abrahamu, la kedeguya, kalindira, elio, leza, akangelo ovilo, lakasiga, Ugana na ulingwe. Itu kulangira kubora. Kulini swe mojino. Ugana na mio yesu. Winda mchiriago. Mami. Mbrimbatuwa alu swananu. Kulindirio. Longezi yao mwemberi wesu uyandwa mwami Kwa kuti mupe insana ajamba Kwa kuti ulongezi mga nini Kama daigona Vohansi abu Balanganya ogunu Mwami abohansi wabola kuno Utari huyo ogunu Pere masana ambi Mungana yago yonse mwenyiga Longezi yao wesu Besu baswaya abu Kari atom andiswe Mwajino mwuswangana Kwa kuti Ugabe ambabo, kubabamba, utujatila zibi Yesu alimwe, banana ulindiswe, minda uchiriyako, palomba, musinari ya Kristo, amen. Ikutuna service ya mwesu, otse, ulikede awa, mwajino, wakari, uya, mwambela, ibusikubu mwe, Veterans Hospital, kulenge, eyo, tulikomene, mwabona omono, yukumwajino, mwesu, amajizi, otse. Ino mwupugu ya bagorinto, ii. Kipati 10 eri bugu ya Korinto ndi bugu ya kululamika fede kulikweza bugu ya Korinto ni mungano ilike mujisimiano jipya jonsi eyo ya karibonye kibasolo li akajisi mapenzi anjio ele ya Korinto lyonsi akali mapenzi paolo Jini na agasiga, agati igabo, umi wakajisi, mwambo, aumi wakajisi, kemba uzio, aumi wakajisi, kuli huwa, kunyanya mwa, hao yonsi wakajisi mapenzi. Kubakwa linto, ava, kukubaru ramiga. Ikutina wa tulangisha, taka kwenzia uisia kwa linto, zintu zisagene, takari vio ii, mjimo, jaku panda, ba, ba. Taka kwanzia kuhunka, kulimbabo, kujipati, jisagene. Minumbe eyo, jaga jitula kwa Efeso, njenjiyo, jaga jita, kubaloma, kakuka isia zintu jisagene. Kambo, kibagari kwanzia, kuzibweza, bagari uyamina, maningi, hagu nyanyamuwa, kwenini, zintu, kwenini, mburi ezio. Walo ee, alumbwe mami, jaga jana, la, kajisi, ii, yukono zio, jaga nivolela, jaga jisi, temba uzio. Dijisi, jisinsime, hao paolo wakati, yonza zutu ezi, ziogagirwa, mabona, jimwea jimwe, jazio, tajede, ikuchoma manii, ya bobo, pele eyo, chali mungusola, iuleta umungano, yagali inkasi eyo, ogo, ko, ko, patu jisi inkasi, mwini Kristo. Aho potashomi mugonyanya muwa tatishomi azioponisio tatishomi zintu ezi ibiyo tishoma Kristo inda ulushomo kotia wabwi ibuyo tuwaona Paulo kuti wakari kuwajia kuisha kaifeso kuya wabo mwajaka beti uso manengelo aanyiga lakari kanjitwe wabikwa wabana galiza ino kwa lakari nto kivakazi nitu kujatizi ya jejo labuyo lakajita kuba akuli kwa kunini na jitu yomui kunyanyamuka kunini yomui eji ejo ajimbe alimi wakari uyamina ali jejo taka kwanzia ubaisia zintu zisagene abo wandi ya kuti chipati kendi wano jisibantu abo mbogo nja kuhisya zintu zisagene kagala muya usalala au wanja ulusya tusimpe odu tupati haujatira muii mioyo ya bantu abo wazibu au hawai mkwi unyanyamuwa na atawe unyanyamuwa jisinsime na atawe jisinsime alimi kukumbwa mbojinga java kukumbwa utibalo tatu lino amuyei Tatuli, kuswari kwa amba kuti, leza taweleji kuhinda, kujisinsime, azintu, mbali ezio, ele tatuyamini, alijejo, tujisi, kujata, kustagene, kuhinda jejo, nyumabona, kam, wakati, kumwa ogo, kujisinsime, tiyoga giwa, ogo kumiambo, yomana, ilo ogo, kuli, alimi ogo, unyanyamuwa kuhonsi, kukakoli mtu, ava, kubakajisi, tawe omwe, wankugo, wakabete, jitondejo ya kuti, wakakutulua, tawe omwe, wankugo, wakabete jitonde ya kuti, wakakutulua. Kutari utina inga, wongolola utina inga wasinsima, utina inga waponya warwasi, utina inga wambawola unyambo, utina inga waipandula nyambo, kuti, mwagari jisi, kibusongo alimwe, mwagari jisi luzibo, ina, jasejo, jaga amba kuti, wakakutuga, tawe, Nejibajo mwe, inga, wano jisi yumwe, ajumwe, yasyo, haulu wakati, mwagorinto, vatanzi 13, inga, wano swegete, tandirijintu, mwabona. Perejini wano jisi yandu, inkasi, ifumojino, utandira wola, mwagorinto, natalina, sinsemuga, dari sinsemugete, igale, karimwami, walikundiyo kunida, jintu yumwe jipati, jatigizia, oboleza, waswanganya, imugano yabwe, antomwe kuyanje ejo yarwano anjela mwele dabuga takwenzela imbi umuntu kusala kutuga kutagwe kuzalulwa leza nawanda yanda yakamba ko ajejo wiki e ibola akamba wajintu kuba mumoyo wangu ndiza mami uyondipa mulombe ari nchiyo ino oyo mulombe kumajino muri mwabola mumoyo wangu omya wala mulombe uyenjezia ejo daya ndiza yutina Kukupa kujenjeze kwa ogu kubantu mwili paulo mwagali kujenjezia iba korinto aba utina tokoze kupa kujenjeze kwa ogu kubantu mwuzi wakuti kulanganya ubukulisho lino jindi ya kulingula jindi na tuwelede kulingula lino paulo wakati mwagenjezia wakwesu inga teanda kuti mwwe batawe lusibo obo bonsi mwumatata visu mwagali unsi ya kumbi anivo onsi waka inda murwisi ere waka wabatizipa kulimusa mkumbi amurwisi ino wapaa kumusia kuti jindileza naka kusia pa Israel kuswa mkanda mkanda kwa mwerekela Akubatola unika ya ichomezio ba walo uvika Mkoshani awa ikuti mbali Mbatole tuwa ikuswa mbuzintu yonse Ya kunyama yonse ii Kirengwa amala hirile Jekari kusini alimi tulajana Kukuya kuya ambele anini Ujiyo jesu utiponji wababu Gaba kusikwa Kambo wakakonsia ujita Kirengwa yonse amala hirile onse Asintu yonzi ezweleza Jagari vianda heyo Nekwa bobo miyo yapo Kiyaka luleme ulileza Kere inga tuajita zitu Inji inga tuaria malalilo Inga tuababatizikwa Inga tuwa inga tuwabola Kumbungano ulembia Mazina esu mpogo Na uleme kwa akusumpurwa Ibu ya mburi mbutu kwa jekuba Hesi gatu jiswegede Ogo kujenjezia kusetegene Inga tuwa mburi kuyo Kutangala kuyo jindi muya wanowa amuswangano ogoti kulegari ugamba uwa. Miuyo Yesu likomani naji hele katu jiswegede. Imbula ilawida baluleme abataluleme imbula jionya eyo ibamba uiti uwamena njenjiyo igomezia insabu. Walo mbupangi wajipangi mabona walo mbupangi wajijo obo bulungulula. Mboto wede. Kikago mbulenge ulimulendiswe obo usibia mboto wede. Mabona ikutari inga toba wakombi maningi mane inga kalesia manza esu msondo ujitajintu inga walo jitwa kweza noiva ntari ya mbazisani jesu msondo wanda inga jitwa rifwa nokuwa ululambigwa igula zirio msondo. Aliminga Patunoli wakombi maningi Kapari pede maningi Hele na wabobu Kutina Kitoka zialuruwa mchoveni Kumuya walisa Tukombabio Muli ya mubuyo Habobu lino chumuka pati Arimwe chuyanda Ujana mchoveni Akuziba iweni Kambo amye Tatuka jani jindi javiri Kuli jeji Jeji vyo jindi jomwe Habobu nchibotu Wabama simpelogo Lina mwone inga seanda kuti mutavi alusibo na bagwesu. Lino aba wakalinto chinzi keamba musena butanzi. Gagari uya amiga ulangisi wabo ibutamani amba gani ya unyanyamuwa umwi. Paulo wakati uyo ogia kati indi nabola agati gano umujisi yeji harimu umwi ujisi yejo harimu umwi umwi kati lino wawanzi ogo. Uligabotu, tawweji ntu ya ujirwana. Hele, nekwa bobo, ejo, tajirinchijo, yotu amba ula. Mabwana, ejo, tajirinchijo. Yae ya jindi, negasanduga lutanzi. Hao, nagatari uwana, uverega kwa muya. Anzila, mamui, mbogakari kuwanzia, ukopela, muya, salala uini, wakasimpe. Nekujita, mzila, eyo. Mbonga wajita, ba, jagari yomu, chonyo, muziwa, yejo, jagaru leme, jagaru bidi, nukujea. Haonda kwa wana mtu, oyu, wegazi, andime, winda, utaluga, jagari muzi, marumi uti, wagari kupona, amuga intu, wa marumi umbi. Harimi mpawa wakari, hui, aria kakanana, nyambo, akupandura, asintu jonsi, iupa, milumbe, eyo ji eyo ndakatola mlongwana ombi kubusena ogo peka kwenja nganana kulingwe tindi chichoncho balo pakali mwana Kristo wini chopeni ero ndakayeya mbapoti oyo muya mbokonja muya omwe awo e chachindi nekasangu na kubona Pentekoste ogo wakali kumichawapa Indiana alimi ndamwambira ilimasimpe ndakayeya pamaola mashonto matanzi ndakalikokwe ndakayeya kati kavangelo emaola mashonto atavela ndakayeya kuti ndakayeya kati pamadaimona jindi nekapona jejo kapapona apo palumi povilo umwika pa ulumbi aumbi kaphandulula ena kuhwide kukanana kunyambo azinthu muli ejo ikale ndakayilangilira miuya eyo ovo mbuyakenda ndakayeya oma va mileniamu mphati yatalika kuba ali mphawo jindi nekajana indi kuliwazu lwanze wambaola uli umwi wabo aukonjia kuziva eyo yakaphangili ayo pakali umwi wakali mmupi mulimba akali kukonjia ikuba alimwi alimwi busiku ovo ndakapa langire alupo ilo ndakayeya o kundipisa kuziva awa sekonji kumpisa kuziva eji mbachipeti elo ndakapona zithu ejo ikuti yakali mubaibele pele ngoyi umwi wakali kuchichita oyo watakachisi muya waleza alimwi aumbi kachichita walo wakachisi muya waleza awo ndakanyonganisidwa konse elo ndakachilekela uyo chinthu chonse kunkha awo miyaka kainda ndamangulwe niyakamana ndakali kunkha kutantha mkwakwa kuya ku Greensmill pa isla tikwanza mlawu mwachisi ndalapola okono uchikombelo pakandiswana kumukwakwa kapela pakandigwambatira amapoko akwe pakati ili ino Kristo wambanzi kulindiwe lino vatata wakalipide mukesi wangu wakalipide amukaintho wangu wakalipide mkwanda wangu wakalipide elyo nda kati ino wambanzi ndakati kaisro wamba kunji kuinda bumi kulindime ndakati chinthu yomwe yakachithika mulindime miyaka mixonto yakainda Kristo wakasika mumoyo wangu elyo ndi iwabuyo kunji kuinda ndime rwangu chinthu chimwebuyo ejo chakachithika chichakapa kukambo akuti ndakali mukombi chichakali chejo chinthu yomwebuyo ejo lesa kuinda muluzyalo chakandichithira elyo ndakati nekwakuti wandija ndichina mushoma mbubwenya buyo alimu kuti na ndakali mugehena alimu kuti wakali chinthu ilipopo mbuli luyando mugehena inga pejianda kwamana chalo chinthu chomwe omu kuli luleme ndiyelela kuchisupulo chonse chikasala kuphikwa mulachitha mbobonya pe kuti na inkhasi ejo chinthu chomwe eyo nkhasi ya luyando lwaleza eyo ijatha mumoyo wa munthusi zinthu zimbi zivazithopela buyo ekedeya chithanda kuthala kuya ndakali kuombela chinthu chomwe chimbi pawo baibele yangu yakachuka khapela ndakali kubala mukati omwe mubuku ya pahebrayo yipati 6 elyo ndakali kubala awo njira eyo iti pachikonzeki kulipapo pakamunikirwa ikale apo pakapambwa kupapasikiyabilo yapouya usalala mukubona kuti pakawa kuli jokoleta peni alipo kukuyempha khamba imvula ilapola kanjikanji anyika kuti itilaile kuyipamba kapothu eyo njikambiritu pele izyo chidafa kwi kukakwa mankhwa amithupethupe ejo chidafa kwi kukakwa yede kumpha amuya usalala wakasumanana kukanana kulindime ujatizia chejo ino nchinzi ejo ndakali kuchipala alipo elyo awo chilengano yakasika ndakapona nyika pa imvwi kumbere yangu chizunguluka yakatisunditwe konse mulikulimwa yakulambirwa limwi kuchichangu kwalo hau wakayipha muthu wakasamide zithupa zapyala mbotho alimwi nakamana zunguluka mubalo anyika mutumbi wakasika mumutima zapyala mbotho kusule ilyakwe pawoyi ndi mbotho ejo muthu mubotho yakamiza ziyakayithuka yakalipiti alimwi zibi ya munthu wakasamide zisiya ziyakamiza imbotho ziyakamena alimwi zya wakasamide zisiya yakayithuka ezyo yakali msaku alimwi o omwi wakali mphene kulombi inachilenga chiphati yakapola muchilengano awiti nini yakuthamika muthuwe wayo yakakhwide nyota maningi yamanzi msaku yakuthamika muthuwe wayo yakakhwide nyota yamanzi awo kumiphati yakapola khapela mvula yakawa Ero wite nini yakabuka kutalika kubwera kuti alumwe mami yakali kwamene logo kutambula manzi ayo ayalo insaku nini yakabuka katalika kongola kuti alumwe mami kumanzi ngawanya hawo lakavusia mabona chejo we muya salala yowa eri kwinda mijira yako balazibwa wakamba mwami Jesu mabona ikutali wilo wamuya na balaponya balasi na balakanana mumyambo na balaimba mamoya na basekela nzila eyi na eyo balakonja kujita yonse eyo eryo kalachiswe ito walo mbomi kukako walimungati ganduwe luzibo lwakusiya lululwa ino paulo akali ikusala kujeta eji kubako lintu apa ndi mwakuyongezia pakwesi inga dayanda dayanda kuti muve katawe iluzibo opo kuti kamatata besi wonse kakali kunsi ya fumbi akuinda mubizi alimi laka babatizidwa kuli musa bonse apo lakanjila munkhanda Yesu akati kutali wonse awo ivati mwami bayonjila pelo oyo uchitaliyandu watata wangu uli kujulu achilikecho toamba ingawakambauka makalima kotu walo wachiswekete ninchonhyo eji tayeji nthupuyo yabana panini eji ninchopeni ilisakene alimwi muna khristu tayilike nthupuyo jinini bubauba yenzo maningi muli kuti njonkha kuchikombelo alimwi ndilizi mbulizi bwangu kwakukha opo tapulipo na khristu mukesu buna khristu tapuli yalo chinthu yomwe ejo leza chakachitha leza wakakusala muli khristu akuthandiza muli yiphego yaluyando kuli khristu ero kuti witha akusalwa iwaleza alimwe kuti na tuchisiyolwe chakuba mmusomo wa panthu apo akuchikaka khamba ka zinthu yakaindi inini yanyika lino amuswirire muli mothu yabuya ani vonse balo bakaliya kuli omwe ayo mana akumuya zena mwayuha ejo ikamphango ka 3 ani vonse balo bakaliya kuli omwe ayo mana akumuya ino ukananansi lengo ya mungano bantu walapola mumungano akwamba ikuti wempa alimi babapatizidwa kuli khristu ikapasama zina ya mwami jesu akwalo pakachitha ejo munkanda apalo paulo akamba chechicho pakalintho chopakachitha pakanjira akubizidwa kuli khristu pakasama khristu yanze abuyo munjira yakulipanda vakali musamike yapopampo vakali muthambwide ele mukasu idayindirira upopampo idayindirira kuli checho linkha kuli ii kuyela kweni kutali muzezo abuyo wakuyela na mulimo wakunyanyamuka ele kuzyalwa luzibo chinthu yomwe ejo linkha kunsi kwini mumoyo akuchintha mupunthu wa mukati ejo chikuwamba kuchita zinthu zotakwanzi kuchita kumadzi amwi chikuwamba kuyanda apo batakwe kuyandi chikuwamba kulilemeka kwandene inda mokasola kuyeya kuti inga kuyolilemeka alimi chindi chimwa chapuka ni nkhasi yako yapo terede kulipusya ta iyo chikwanzia ohehe kachiri ikuti na ndiyo chikwanzia chakalombelwa kale ikuka chako khristu mwinduwe wakachipamba mwini alimwe ndichomakuyo munkhasi iyakwe ilike ino nchinthu chipothuloko amboni vonse vakaliya mulaliro oyo mumuni wakalimu fizi kuti yakali nzila iyakunyama wakali muli pemperukwa khachanda kakawa kuzakujulu muli maofa nini pakazilidwe ikuchi paofa kakali ikuyo kanini muli kakhiraka isiketi nini ero tokachisi ipuchi athala ili ato ero wonse vakali vasijapilo kuli oyo bantu vonse vakayinda muruzi lusalala akubabatizidwa kuyinda mukhumbi kuyinda muruzi kuli musa watovela malawiro akwe muli mulanda waleza bonse kakabizidwa kuli nguwe bonse kakali vathobizi muri vatu vedi asunu pasorerwa amu ya utalalo tikulayira mupati iwamangano ya bona Kristo twasorerwa maonsi kurobizyo wa manzi ero kati vonsi vakalya mana omwe ino yakachitanzi mana akawita kola ankhamo yakwe mubwanya buyo mbakachitila Musa Kalebi a Joshua akatisangene anthu omwe vonsi vakali pasiti yapelo varobizyo vonsi vakali pasiti yapelo vaumembala vonsi vakali pasiti yapelo vakulyambirira ero lino vonsi vakali pasiti yapelo vamulaliro mwayuhwana amulange oko kuchenjezya kusetekene alimi ndo vanthu vachikombelo amachiwisi kusakana kunsikwini amwe ayo makolelo anu atamani alengela ponya awo ayendere buyo muli baba muna mababa anini nachitu yamwai eji chitu yamwai chatwerede kuswenena yabulemu yalo chitu yamwai jamba kuteti na tujiyakupona bakuyenda yindi nape vonsi vakababatizwa kuli Musa kuyenda kuli Yerusalemu vonsi vakatovera ibuntu obo mubwanya wa muya kombi amsumpuru kwa malilo vonsi vakasowerwa angelo omwe vonsi vakaswa kuyenda mwemberi omwe vonsi vakababatizwa murizi vakali amana ayo aku muya alimi imana ayo wakali Kristo Kristo akaseluka ansi mana akaseluka masiku onsi kazwa kuchulu akulopa awa kuvamirira vanthu mulwendo lwapo akristu akazwa kuchulu akupha bomi iwabwi buti ufumwa ushoma ali ngweyi atakalopi heli akabe abomi uteli kristu akasaluka akupa mana esu kulya zileleko ezi zionya zyakumuya ikako muya asala inga wakuita ponya katika vanthu muna kristu ukasala buyo avachomi vatamanide avachomi vakatikati vonsi vaya walya ungawonya hele eyo tachiphanduli ikale oh indali jisi mabala kutekwa kekonja ukagayela eyi mane kachijata mumoyo wa munthu aomwe awa akuwona chinthu yisakene mmodyiwete tachili chinthu yomwe yakusopanya takulikwinkha buyo kuchikombelo ino amusiwirire vonse vakalya mana omwe akumuya amudyiyeye mana akumuya oyewo ati ndilizi ndakakhuthulwa haleluya ndakaongolwa mmuya ndayungwa eyi eyo taijisi inthu yomwe yakuchitha anthuyo zena mwabona obo mutiyamika magorero esu atamani kukunyanyamukwa tainga mwabona mubuzi wabona obo mutupona eno njila vanthu mwawayamika kwabaya iwabo kwabo akunyanyamukwa ibuyo kunini oh kwamba ndizi ndakakuthambula khambo ndakamvwa inguzu kasinda mwanindime ndakachitha jeji eyo inga vachili masimphe chopeni gakuli uchiswekete okuti ndwali chisi kaindi kuyo kanini atujule kuvakorintho vathanzi 13 awa achontho kuyo ilyo amsiri eyo paulo chayanda kwamba kuchatikizya chicho ponya awa nepo kuti ndakanana mumiyambo ya vanthu aya bangelo eyo keta chisi liyandicho loli ndiyando indapambuli imulangu ulila kuchisiyano chichokola chokola nekwa kuti ndichisi chipheko chapusinsimi achakuhwisya masisili onsi achakuziva luzivo lonsi alimu nekwa kuti ndichisi luchomo lonsi lakuti khekwanja kuzula malundu gakuli sejisi luyando thandile chinthu amusiyerere muapostolo oyo utala usinisiye pachinjiziya muli e imangano yakachisi kunyanyamukwa avo vakavikhide vulangizi wavo kunyanyamukwa lino eyo chikolo ya msando ovo musena wakululamika ovo musena wakuisya alimwe mawe kumunthu oyo yoyimikira muchikambaukilo akusiyesya mukwesu chendi ya kuti tuwambe lugwalo kweja nisigwa alugwalo mbombo alimenewa kuti napa mbono yangu zionzi kusanina bajete nyawa kuti napa mubiri wangu kutu tentwe kakuli sejisi liandisyo tajindi janyi jintu nejiwa jomwe mabona minimo yanu yonzi nivotu nijitu yanu yonzi jintu yonzi ya kumoya ngamujisi zipego yonzi ngamujisi kunyanya mwa konzi kumujisi lutanga lonzi ngamujisi lumu na lonzi ngamujisi tajiwa jintu hey ya kujita antijo kukutariga amyei ejo anini vyo yeye mamangano asunu mamangano esu mapati presbyteria methodisti baptisti agabungwe baya kambo kamba kuti ndashoma kunjira kakulirambia masina abo mbogo ejo ilajibamba obo mbaba saka enekule bantu esu wapende kwa spi baya kuti kama baka jisi unyanya mkwa oneni bakari huwa ikakotu baka nana umyambo bajisi ibulowa oneni umanza abo mafuta mashonto kubushubabo na ajintu ya mwai kajijana malaire ali mamilioni alikome uzogogo majihwana mwabwana obo diabolosi mboligaleza iganyiga ei upa jemeso ababo kabelo balasumanana chobani upona mbolibobo amuswirili kambo lekwa kutina pa luwano wangu lonsi usanina bajote alimine kwa kutina pa mbili wangu kutentua paguli pejisi niandisho tandireje tu amulange zipego ezio yonsi zintu ezio yonsi zibotu nisanine uajete nijisi moyo mubotu mulindime najitajeji najitajejo diagunka ujigo mbelo diaganana umyambo dia sinsima dia ponya balwasi diagamba uga magani mabotu dia sijuta zintu ezi haulu wakati nekubabobo tandireje tu yonsi zintu ezio inga ya kopelwa ya unyama linu wambanzi liandisho lwa kazi gamoyo akupalo sialo liando talwe bigwete liando talwe nkaiji talwe sumpuli talwe jisapi weni talurangiriri amyeye yobuyo talukwambi ujata ibugali talwe mkoto yabubi liandisho liandisho ninji liandisho ngoleza mabutileza mabola ulindwe linda kukuzialwa mabona
They all was baptized
unto Moses. They all was baptized unto Moses. They all was baptized unto Moses. They all was baptized unto Moses. They all was baptized unto Moses. They all was baptized unto Moses. They all was baptized unto Iyo chibotu o ya jiromba eyo ii na wabakatizikwa mumbungano na weza wabamba wuliganda iwangu ya walembia sinari yangu mpogo limembalo wankamu boj o kuligabotu mubuyo iutina tagwe yutu yomwe leza chaga jita iutina ii ezo zintu zoga jita zezi ntu lusomo luogo tulagaziala takutileza wajitaji ntu yomwe kule nduwe kukuzialwa ikupia acho antavyo alino lino gampango kapo alimi wose baganywa kumala omwe wakumuya kambo baganywa kumala wakumuya wakabatobela alimu oyo mala wakali Kristo alo wose baganywa guzwa ugasensa agatolerwa hao ejo jambanzi uit ansago jagondwa ujana manzi ayu agumuya tulanka ujikombelo tulagamba manza esu abamwi wamo tulangolola abamwi wamo tulasotauka mchulu ansi yejibuye abamwi wamo tula mulumbaizi ya liza abamwi wamo tulasinsima antomwe abamwi wamo tulaganana umyambo mwuri wamwi wamo tulagombelo orozi mwuri wamwi wamo Hele wakati, ino amuswiri, mwuri, mwuri ambele uyo anini. Ino yanda, wima anini, uyo mwala wakari Kristo, mwala wakari Kristo. Wakarigo, mwajimo, lini, mwuri, mwede, mwajimo, ya kumuwe asunu, imana, ya kulia, lirendeji, elio, liswa, iwaleza, uswa ujulu. Kristo ijwi ryareza arimwe tulia ijwi mabona tulakala muri umulumbe gifumo kino tulaswirira kuti weso ulatamikisya akukwempha ero jwi tuponena kujwi wakati bonse vakalia omwe mana akumuya alimwi bonse vakanywa bonse vakanywa kuswa umwala omwe wakumuya kapela oyo mwala wakali Kristo amwejiyeye lino ino ulachitanzi kujivika makolelo awa walo ujenjisya awo makolinto amujenjele kuli tomujita jindi ndapo akati kano umwe ujisi temba uzio umwe ujisi mwambo umwe ujisi jeji aombi ujisi jejo umwe ujisi jisisimi umwe ujisi jovonosyo umwe ujita jeji aombi ujita jejo amujenjele utayamili lusomo lanu ali jejo ejo zintu jialo zirigabotu ejisi usana wasyo mumugano ele utasoli usimpiga luputugo lwanu ali jejo utina bumi wanu takuendela ni ajwi lyaleza kokuti chindi yakululama kulileza amoni lino alimwi oyu mwala wakali mwala oyo wakali munkhanda kalo ndiyenda kuti muboni tiyindileza nakayita Musa nakamutuma kumusanza mwegepita kuyovuna bana ba Israeli kuswa kunsi ya jokwe ya Farao wakati chinzi ejo chini mujanzari yako wala wakati kalo kasamu awo wakabweza kasamu akukawala ansi tabela yakabanzoka ili walo Musa wakatija awo wakaibweza kabela yakaba kasamu mujanzari yako alimi Musa oyo chini nakanjira mwegepita wakautandabika mwegepita kabela nzinini yakayituka wakautandabika kabela zipenziyo yagawa lwakali lubetha lwaleza lubetha lwaleza lwakali kutandabika musago alimi mphawo amboni musago oyo gautana wanziya kudyatwa mpsopeni Musa wakabika janzali yakwe ajamba yakwe yakaba ajinsenda muli munthu wonse mwapeti ikuswa kumathalikilo kuti usisivi ubulenge takwe nzira yakujayenguluka wazalirwa mwachiwi gabambwa mumilandu gabola kunyika kuzopeja wayenda wakatulwa ajiphayiro yamngano yabanyoko wayenda wakasansayirwa wayenda walikopu apopo hele ndiwe sisivi kuswa kumathalikilo awo kulijimbi leza wakati kujosiya chanzari yako kujamba jako umoyo wako wabika manza awe alovo kutumwa waleza ogo twakomezeko lutanzi chanzari yakwe yakaba ajinsenda wakaletwa aleza lutanzi kuli sizivi utali ukusala pele ubulenge awo unajokela alimijendi nakusya janza yakali kusalala akulondoka kuthandiza kuti janza eri kayitana kunzya kuvuka kusiya musako walubetha yakeelede ikuba janza yakasalazikwa kayitana kunzya kuvuka kusiya eri kukhumbwa mukuthawosi kukhumbwa mweyi ndankhwa chinthu cha mweyi kuseni ejo yandiyosya chopeni yindi ndayasya radio yangu chatanapoyo kubola kunyina kunyansya alimwi utina kuli omwe awa ululu wa munthu tikanzi kuujisa phele chindi alimweleza andigwasiye wa mwana Kristo werede yonse kupikha kuwamba kusiya kuba kusiya akuthuba kuba kuthuba kuba ushameka ndangwa omwe walikuyimba elyo wati ndichisi chisumano changu elyo wakununa akubala lukhalo akuwamba kuba ikuswa kunthemba usiyo thanzi iti layole munthu oyo utakhali muyono yasikusapula utende munzira yapasisibi sawa mulizi kuti wakalini oyo mulombana wachisiyano chakuliomba kwani jimi osbani ikuswa ku radio kakambauka makani mapothu o mukasi kuti nawo wakali sampo moto mbuli oyo utajisi mwaimo wakunjira mupi yaleza mumi awo mutala oyo mulombana kuchisiyano ya Renfro Gari Bani masiku onse mukusekelera wakaindi ikuba vamba manza abo akusimanana mukusekelela kwakaindi acipumoji cirira ikujintcha ijwi ilyakwe lyonse akuamba wala muli muna Kristo. Elapa cisapi akusofi mukusu waleza ijenga liumba oyo masago olveta yede usalahika winda unguzu abubuge wa Kristo kacisimakani akucathauka ijwi lyaleza nalapa pakamba kuti ivanji vasola kululamika oyu Elvis Presley oyu utali cinthu mwanyika ita Judas Iskarioti wasono Judas Iskarioti ukajana siliva ili makumi otati Elvis Presley ukajana madola ali milioni amulongo wa makadragi ele wakasambala wakali mushomi wa Pentecosti kapela wakasambala upati wakwe wakuzyalwa kukuba acisiyanyo yakuliomba uneni alimwe unanikide a diabolosi alimwe caomi yanguzu ali nciyo pepe munene ujudasi sikarioti wasunu alimwe pawo nalapa pakutha kuti vasala kuyaka mushopo wa cinthu ejo awalo Elvis Presley ngati inyo nicoma eleza mukuzitirira iwangu konse mwakuteleza omi kusalala mwakonze kusala kuzitizya cisapi a diabolosi kumusampaola icinthu okomwi pakira vyose pati maningi ejisi tiyakasola kuvona munongwana muli Elvis Presley oyo wakatuma vanthu vali mamiliyoni kukihena kuyenda ku zinthu zyakwe yakaindi yatombe cisopi iloko yakuliumba wonini nicopeni sejisi kulilekelela nakuba omwe hey kuti na mulakwanziya kundicoma kuba musinzimi waleza amuyeye woyo diabolosi wakalifungula mumuviri nincopeni alimwe Jimmy Osborne apapo atacisi onemo uti yaleza alimwe thakwe munthu napa omwe oyo ubweza izina yaleza mouyo mukusekelela acikyano yakaindi yakuliumba onini azinthu yacisapi muli ezyo kubola kucikambaukilo ciliconse akusola kubweza ijwi lyaleza ino ndepezi mamungano aya manji suno mukweza zimwi izi yapoki uki tinini yakaindi ikuzwa kumasana aya ali koko msindi munini wakaindi oyo ikusekelela akucitha yonse izi kuno yakuliumba onini ipo siku pomwe pawo wasika kucipayiriro pamana usiku puthokela mumalekela kuimba insalesale na vamwi balumbana mukweza vasikulisiya makithali yakaindi ikuzwa kunaiti krapo kulale amuvikha mucikambaukilo kukambauka muhwiki ziyopelo mukesu takuambila inga tacicitha okuno epe hnhnho kuyete kupala kulithandiza mwini wa munthu waleza akuziva tatisomi muli yeci okuno yakusothauka sothauka muli woko ejo ticakanjisiya imbungano mucimo mwaipete sunu ciyandikana kwini elijwi mwini mambopo icanza eli isumbanya oyo masago waloveta yede kuba janza lisalala nincopeni ero janza lyaloveta ya musa yakasalasikwa ilo mphawo masago wakavikwa mulindiryo mphawo masago wakasaluka kuletha imbetha ali vaisraeli ilo mphawo munkhanda ejo cikocianyo cipothu lino ndede kujala eci cikocianyo cipothu yacindi niwakali mwala khapela oyo mwala wakali Kristo abantu vakali kukhwa khambo kamanzi pawo vakaseta vakali kuyelela kukhwa khambo akali kuthongauka vakanyothauka ti vakali vaxomi kumatalilo vakali piyo vaxomi vaphampho valoi tikamiye cinthu yakacithwa makamu asangeni akamukha ti vakasandukide ikuswa kumoyo wapo wakali piyo pothathoi munkhamo avo mmatuzi musa aloni akalevi miriamu walo wa miriamu wakathandizya lucingo iwakwe awalo cindi nakaseka khamo musa wakwathide musimbi oyu usiya ilokati ta tiwakali vasimbi vambi vakukwatha avamwi vambi nakakonziya kucicitha awoleza wina nakapothelwa kuli ceco khapela wakamuumya insenda awo mwinyina wakwe ini wakakwiyila akuti tainga walekela mucizi wako kukhwa mucimo ejo kumaneleza wakaambila musa kubola kumere yakwe eyo wakamukha wakumeresiziya ii miriamu takaphona cindi cilamphu Iguzawao. Epe mwesu. Eyo lezo. Dejita. Yolanda gede. Tawwe mwanimo. Amezeso yesu. Kovika kumwajitu. Kuli chijo. Kuli siya huyo. Muli. Muli gede. Lezoka jijita. Lezoka yamba. Ejo. Jirajibamba. Amejuwa zebo yo. Tandisinzilo. Bo. Igutina. Dagwanzia. Ujipandula. Hawa inga. Laila na aleza. Tegwanzi. Kuli pandula. Nilishoma huyo. Wamana. Wamana. Kwenda ambira ujita. Taga mtu ulomwa, ujipandula, kambo, ilaindirila upampu uwesu. Ilaindirila ujanjesu uwesu. Nguleza, oi ujijita. Abo abo, tajigwangi upandulua. Nijitambula buyo, ulishomo, wamba kuti, chintu yangu yini. Kabelo, dirajishoma, tegwansi, ujipandula. Obo, mwala oyu uvikidwe alia. Leza wakachisi, mwala oyu, oye wede. Manzi, mwala buyo mwani antela, utali mupati, winda. Desi eyo. Rajende Musa nagoma mwala oyu. Wakari manzi manji agaswa ulingo agari ugonja. Ukutia ibantu bali mamilioni. Ovilo alimi kutalibu yo. Obo pele angombe mbelele zinji. Asintu mbuli lobaka jisi. Oo. Hindi nabona kamui aba bana. Achi. Abo wapenta sukwani kisto. Jose rinini rinini. Kariloga ikuswa. Kumwala angwana kayuhi. Ayo kajisi ii. Bagete, tenini, mchanzari ya kwe. Oh, kiri ya kapola po wapapé. Yaga siga. Amigalo, ya maanzi manji. Ilogo kapo moga. Yaga kutia bantu, wali mamilioni, ovilo. Kunze ya nkamele. Siyabo, abanyama, ibabo, bonsi. Walo oyo, mwala wakari Kristo, Jesu, jiko senyo jubotu, kuri Johane, 3:16. Leza, mwaga andisya njiga. Jaguti, wakapa. Mwana wawe, simusi yalo alike. Kutikumbwa ushoma, mwengwe, ataka nyonyogi, hele, ave abomi, utamani. Hele amboni, chaka jitiga. Mzila ilike, jubari kukwanzi ujana, maanzi ai uguzwa. Umwala oyo, musago olweta wakajita. Kuma mwala, walo, Musa, waka umma mwala. Kavela olweta, lwaza, waka umma, amwala. Kani majindi, jilu wakajita, wakapa, nenda au. Iwantu wakari chobani leza walirame mkubale gela kufa kambo chibaka mchomede baka jisi kasi uva usia wakari basangi chibaka yede kupona na wamuso wakaba itakuti basi kupapila kupapila leza kapela baka yelela kufa ila tosa sabo baka yelela ilufu kambo kupapila leza basale amwane tosi tulela kufa tele leza usiluselogo Tagerodi, ikutuye. Pele, usiluse logo, mani wakaweza zibi. Ya umu, umu wesu. Kabela, waka umamala wabi. Mwini, uyandwa. Kristo, kuti, katutalobi, pele kuba abomi utamani. Mbakuti, matukwanzia, kunyokuzwa, umala oyo, inyo. Aho, katutaluleme, mumoyo wesu. Pele mungasu, kuli, balima milioni, ikumojino, bajijita. Mbombo bo chaveni, barashoma kambo, mbaptisti, na methodisti, na pentecoste, barashoma kambo ajisi. Kuli mwa wenzu, kunini, kambo, bamba, mumiambo, kambo baka ongololo, kambo baka siano, kambo baka jisi. Mwalimu wako ponya, kabeleza waka ponya wajiswa, na ajitu yomwe, chobashoma kambo baka jisi. Jobo nozio, jabari jabwini, kambo baka jita jeji. Kela zintu, tirigabotu, tagwe ya usilwana. Kere eyo tajigweja ujita. Alfutu kwa wako. Tagweja ntu najiba. Yomwe. Ingo watela. Maputa iguzwa. Kumanza ago. Mane. Jatala galoni. Nabulo iguzwa. Kubusiki iwako. Kavela. Kajitambe jitu. Najiba yomwe. Mbombo. Kavula kati. Ndewe ya uganana. Mumiambo. Mbulibantu. Abangelo. Kaguli. Kejiswegede. Newakuti. Ndagwanzia kuba. Abu songo. Alusivo. Agwanzia. Wemigila. Akupandula. Kaibere eyo. Kukulibamba. Kubonega, awuliswanganya, antomwe, nejiba yejo, tajijisi yintu, nejiba yomwe, jagujita anchijo, mwesu vos kifakanywa iguswa, umwala omwe, oye umwala wakari Kristo, imbeta ziyawiko, ali Kristo, utegwa, uwe ajole, jagubola, akunywa, walo bubwa tubwaleza, ulindinye, utumuboli uzonywa, walo bubwa tubwaleza, ulindinye, utegwa, Muzorie ikuzo ikujui. Walo mbogo tubaleza. Walindi nye wati. Waka mzomeshia. Utumubizi kwe. Mbogo tubaleza. Walindi nye wati. Mbwambe. Uwabasijisi. Umopa. Seba mbotu. Akumakaziga. Mjiwambelo. Jifumajino. Walo mbobotu ibwaliza. Obonsi mbobotu ibwaliza. Ino ujatija mbobotu wago wakupirisha. Ulileza sa ulivamiride. Ibaba nitu yonsi. Nia yonsi. Mijito yonsi. Nitu yonsi. Ulingwe. Iyo. Chejijo. Iyo. Chejijo leza. Chaga majitila. Chinzi. Tumwea umajitila. Hamwane. Atubale buyo. Tumpango. Tumbi tushonto. Hao. Dila. Dila. Jala. Utegwa. Mwembele akwanzi. Usiga uji. Iyawe. Inamange. Alimui. Ngonya mwala. Wabali Kristo. Lino kampango. Kafaivi. Hele. Uwanji wabu leza. Taga boterwa. Mabana, wakabasa mesia, kubezigwa, wakabasa mesia, uliyajui, akulishwama, wakabasa mesia, ujana, silangezio, ya kumuya, wakabasa mesia, unwa ikuswa, umala wakumuya. Yo, teleza, ya kajita, ulishyara wakwe, tele, nekubakobo, leza, taga boterwa, ulimbabo, amlangi. Kambo waka kusikwa, mkanda, umana ruzuko, olu lonsi, umane miswangano, yesu yose mipati, ya kuponya, yutoka bwana, umane malele osi mapati, kutoka bwana, ujitwa, umane uli wakonsi, upati ogo, kutoka jisi, wongo lola, ulumbayi zialeza, kunyua kuswa, umane oyo, ambago kwa yose zibotu, tutoka botewa, edo, newabobo, tuwa kusigwa, do, amuswe, walindime, nyebo, yomujita milandu, tinda kamusi, agwalo, amulingule, tujisilu kukurisho, lwola, this age, chio mpele mwesu, umba mwishali oyo. Utakalulami. Iwana bagwe, kari mwishali uligabotu. Mba mbobo, kukusigwa. Inasunt ezi, ya kari mwishali anyu, Yesu. Paolo, baga nana. Kena mwana chishoma, wakari mwishali anyu. Ya. Kupukanze wakuti. Tu. Takasugamini, zintu, jenyiga, mboli, wabakasugamina, abalo. Tainga mwela, mwalumi, ayuhi, oyo, timbizi, tigurishia, marekodi, kabela, karishia, jaguli umba, wanini, zipi, jagayendi, alimui, kitinyamwe, jagajitiga, kabela, nakasunga, nakwansi, amishobo yonsi, yenyimbo, jatombe, jagayendi, ezio, eo bispresele, abalumwana, aba, zobarishia, eyo, haugujoga, hakukopela, ugamba uga, maga ni magotu. Amo jie. Tenga mwelo. Mwalomi. Amwana kasi. Kaka kede. Abusena. Amwana kasi. Kalete. Anzi. Yalubuwa. Kasami desisani. Ya utamani nina. Zinini. Yaga indi. Silivoni ya tombe. Kari baya ula. Umbele. Yaga alumi. Ilo mpaku joga. Oonya kunywa. Ikuswa. Kuli oyu. Mwala. Wakumuya. Wongolola. Akulile mega kumui. Kuli njisi wampati. Agati. Kavantu wapende kwa ste. Yaro angulugo. Wabana kasi. Kasama masikio. Malangu mapati, awujita mishobo yonsi ya usama. Wana mugosi, wabari kede, umbele yanganda yangu, mazwa mashonto, ainda, mutragi nini, garila, kamo mga ituawi. Ende kwa ste, ulaga nana umyambo, kupa isisime, masimpe. Wamba kuti, yonsi mungano, yonsi isama zubudula. Elio, kwa, walo inga, ulauka, munga kwa, a 80, a 90 ogloko, masigu. Kuya, uwe zelela. Zishigi zenini ya misanga ya tombwe eju amwe zebaka soa akukweba. Ero nekubabobo kaungolola akunumbashi ya mwami akupa zisinsime. Lakai mikilo uzubabu mwe mwji wambelo ogo kwa kari mutumulemu. Uwareza oyu mwekari kulemiko. Kabela wakari vio tulula jeji. Naka soa umwe wabalomi ulingomu tuwe wanchijo. Kwa kawunka alimi alimi oka jistibulo ogo kwa wansi. Igabuswa umanza abo asintu. Igabuli langa ibi. Iguswa ujwe kuswa kumbo kusola utapatila jintu. Ejo ambagani ya baibele. Gaguli tajiri yareza. Buloa bai wansi. Ivunga waswa kuli Kristo inga wababuloa. Wagunyama wansi hao mobili wagwe. Wagunyama hori anu. Wagubola wabili wamana. Jesu wakati mutaji chomi. Jindi bamba kuti amuwane. Uli mkanda, mutaji shomi, jindi. Hali anu, mutaji shomi. Kamo, uyobuga wa Kristo waveji, abasinsimi waveji, kabela, kayotondezi ya sitondezio. Katikambio, ya utinga, joyenga, mabonya basari. Walo, nagaji kuhirira, ikusuwa kutue, kuyakumbo. Umalelo, West Coast, Dr. Canada, Mutala, Primuenzuma, Omosi, Paimigila, Amutumbi, Oyogali, Mwenderezi, Wamutu, Omui Oyo, Ogatadisha, Oi, Omui, Wamilimo A, Bavola, we are Abuka, Pati, Gaveni, Gatima Huta, Angeloma, Avloa, Usalala, Mulavesu, Gatandezi Guasano, Alimi, Bavasuzia, Ibusena, Erio, Gatandezia, Ovanzilla, Wensi, Yabeloti, Wagwe, Wagajisi, Nyeneti, Yovilo, Kasilingerera Ansi, Weyonzi Uzi, Uti Inga, Osamona Munwe, Oyu, Abuti, Tagazi Ulawa, Itabuti, Ugama, Na, Utianka, Wapanga, Yipolo, Malingo, Tagajiti, Kamba Singa, Zidigula Lelokuswa, Awo, Kao Jendi, Nagajita, Watandeja Nzila, Mwagajita, Wajisima Kutagusule Awa, Gavika, Manza Awe, Haringao, Awo, Wagabola Abuti, Amone, Janzari Angu, Niligabotu, Yagulandoga, Awo, Agati, Ulemu, Ulideza, Hallelujah, Awo, Wagagama, Manza Awe, Mulibobu, Masimpe, Wagari Uloa, Wagatiankwa, Iguzwa Utunui, Wagwe, Jindi Bantu Wonsi, Wagari Gongolo, Wagapuguta, Mutwe Wagwe, Awo, Wagari Ingano, Jindi, Mutu Ngonya, Wagari Antomwe, Amuntu, Wagari Ujijita, Chejowe, Uyotulula, Konya, Oguya Kumbere, Yabunga, Eyo, Kanjira, Mukomo Yagwe, Igutondezi ya Maputa, Azintu, umuyo wabika moyo, abwanda, wamba kuti, obu, ibulambo, uyoya ibulo wa Jesu, oyo, ngomoyo wa Jesu, muna Texas mupati, wakangila, mugati, gata yowete, gati, ibuti na umui, wasola uguma, yejo, ulafwa, agajisi ntambo, vonsi, garijisi zipoto, zia, tijo, azintu zionsi, kuya ogo wanda obu, kubagali uzwa, ulowa, uyoya ibulowa, iguzwa, umoyo, Hawa oi, mulambana, bagenda mgati, agusobela unjila, mwigombelo, walo amuga intu hawe, agasanzia penti iguzwa, Uganda, awukala usule, oguya agulendila, mulimbo baganjila buyo, mwembezi ogati, ee, nyomulisi, jeso, wali omono, kabela, wabu kisya obo, wakati, jeso tajisi, pintu ya kujita, antijo, najita ruangu, chonhyo, Tenzi yaga jitiga, buka mbaga kuti, bantu, kama siti gide, adi ilialeza, mwome, tena baibere, kari ambe kuti, baya kuswa uti, kuswa kumbo, ikuswa kwenyega, akumusanza. Kuyoba nzala, pati, utari aji mkwa, amanzi alike, tele, ya kumwa, ilialeza, ina mbuzwa, mbotupona mo. Kari mitulabo na lino, onsi, mamungano aya, mapati atu mungwe, kari munganya, antu mwe, elio, Yaga siga kusena, pamaede, usulirwa, unsangano, ei, ya mamungano, gamutana agwalo, ugonzia, uba a radio, wazo agwale dio, mulombe utapengi, ujatizia, tejo, karimu mamui wapo, bali, abalo, onse, mabambe, ama televijeni, muyalelo, usulirwa, unsangano, ya mamungano, gamutana, kunzia, ujijita, alimujendi, majita jejo, tamupangi, jintu, mwenyiga, jita, jando, jamu nyama, jamu, Baibere, hawe, sena mabona, mwagari wunganya, antuomwe, oo, kulumbwe kulireza, kulireza mumi, chobeni, ulimami weni, chobeni, ulijuia weni, chobeni, ulikupanise kwa weni, chobeni, ulizintu, ezi, kionsi, pele mugasu, tamigi, ushoma wago, unganya mugwa, umwe kwenini, malayri ambangano, agulia malalilo, agulia, kuzwa, umwala, wamuya, yivati, Nijis eji, mugasu, ya gamula vila leza, owa inga, wababuyo wini, choveni, pele ina mshobo nzi, wabusena, mwaga wida, ejo, chejintu jitabela, ina mshobo nzi, wabagete, mweja wanjira, palureme, agatalureme, lino amuswiri, inoei, ya gali mikos janyo, wabuganze wabuti, itagasuga mini zintu, zibi, mburi, wabagasuga mina abalo, ino jesusi, jalo, ya gali nzi, lino amuswiri, Dianda usagana, anini, yutina, mwandi jatila. Yewo mutawi, bagombi wa mituni. Oo, yewo ati, darumbaleza, derisi mituni. Ninde anini uyo, ati ingule ujwi, yewo ati inga, leo gomba mutuni. Ejo, hajambi, manina uti, ugomba mutuni. Uwele debu yoguba, mutalo, utajiti yuntu. Waya kujigombelo, inya, ejo, iligabotu, wajoga umuzi. Tajiti yuntu, jatikizia. Chijo, mwesu, maanumi na mwana kazi, wakasi ya ruruwa nchoveni, tabonji, wimi gila buyonji, uli jintu yomwe, mwanimbago, vede kupa kumboni, vede kujita jintu yomwe, valisini kisitwe kujita jintu yomwe, tabonji, umona. amusirire yebo mutawi bakwambi amitoni muli balo bamwe babo bogabede muli mbobulembede kuti ibantu bagakhala mulia akunywa akubuga kusobana ino paulo wagamba ulanzi mikosi yanyo bababatizibwa mumbungano bakachisi lubizyo luleme ncobeni lomwe indi vyotatwi kuyakunembo usalama muzina lya tata mwana muya usalala jesu vyo kumba mayakapete bakachisi lubizyo luleme bakababatizibwa ikapotu tulakwankhwana akuzwangana akukachonya kuchatikizya zinthu zinene muli ezyo mukutunzi moyita muli mukuzwa kumulacho mpati mamukano esu akaphambuka khambo karubizyo ni ncopeni pawati o aleluya ebayijisi ilongezyo yakumoya eyo yakuijisi katontola kasitulengwa logo ulemu ulileza ndiliyamana nn aliza ndizo kuti ngabweni ovo mbweni ncopeni pere iwamba lwandano nzi yepo ati mukesu uli I, muya usalala topeni inga ulawa mumungano esu eyo chibotu pere iwamba lwandano nzi ulinduwe kuti na toli mushobo ululeme wachilongo mowida koyeya oyepo ati ndisinisisye kuponya mubakapeti abalo bakasiya anda avo akuya kumasena nokopa ikuika inga yavo ikutegwa iluku luchilile bakachita kunji winda yeyo chotokede kuchita eyo chijakachisi chinthu yomwe chakuchitha anchicho amweya yepoyo dakaerya kati muli yapoyo palandikomba muli yapoyo palandikomba kukomba wabweni kumaninina hesi mumbuyo ali wakatalikira kulale kuswa kumunda wa edeni kaini wakali kukomba leza mbuponya ipoyo muli apela mwakali kuchitha pele mumbuyo mwakamukomba iye mnane kuli nzira eyo iwoneka kapothu kumunthu iwo ati eyi khambozi chili opo ino ndakempa khambozi ndilikapothu ndakempa ndiye kuti ndilikapothuyo muli munthu uli onse ombi ndaunkha kuchikombelo ndakapizigwa ndilazithambula zilongezyo yaleza ndayipotholwa khambauko mbothu ndiyaliyanda vi lyaleza ndiyanda kulipala alimwi ndiyazithambula zilongezyo yakumoya ambepo ili aleluya ndilakwenzya kusisima ndilakwenzya kukanana umyambo ndakazichita zinthu zyonse elo wamba eyo chabuyo ino tayombe kuti yamubuyo pele ndakonzeka kuti inga japa yamubuyo mbombopo yamina ali yeyo yili mukati omwe mbombopo chachiyeyo mwachipeti eyo kuthambala yeyi iwo tina tonacharuwa kutina takukwe chinthu chimwe chopeni muli nduwe kwakuti chamubuyo yonse zilongezyo tanderede kuchitha ino kwamwebuyo ikambi yepo mutano chiti wamo muli bamwe babo babakachitha akuita mukuzuba omwe bali chulu yotatwi amakumi obilo kuchitha bwamo obo bwamo bwakumuya kuti nthu ali chisiyindi chikolo cha msondo yamana bwamo bwakumuya tamusunge khristu muli bamwe babo abalo babakasunkha pawo bakanyonyonwa kunzoka mutanyonthauki anyapo muli bamwe ibabo bakanyonthauka awo bakanyonyonwa kuli sikunyonyona kunyonthauka kusukamena kusangananyika akukwambi kwanu kuya kumasena leza kulakuyanda kunjoloma kunjoloma kwini chifumo chino tali kwambaula ndayeya chinthu lino mukujala ndayeya chedi ino chinzi chibothuloko chili chonse mubomi wa munthu ino chinzi chibothuloko kuwinda ikuola umuzi yindi nakathala akudekela apakete lyakwe inini mudzanza lyakwe ikuswa kupereka kuswa ponse na kulima na kuphumwa mwanga wapa kuyenda mukathi akuba amuka inthu mubothu wakumuswana kumulyango kukhala amaulo akwe anini akuphukuta kumwe yakwe asyonthu akumumyantha kumasaya akwe akumukwambathira kwamba kuti oyandwa ndi ndizi kuti uli kathede wapereka changuzuloko kumupha kumbulizikwa obo pakuzi kuboko oko kwambathiride kukwakwe chonsyo kukwakwe takuna kwambathiride mwaulumi uli onse nakuyandisya uli onse kumyantha oko uli masaya akwe ikuswa kumoyo wini unjoloma usala oyo kumuyanda ncopeni alimi walo alike obo mwachikuwamba ndilizi chikuwamba kutukomeka yamba ijako kwamba o ikata delogo nekuba mabona chaijo ikita jintu ya mwe kule nduwe yanda uambela jintu ya mwe tele ino kuti oo kumyanta wabikwa kumasaya agwe kabela tajisi ganza mweni wanda wakali kumasaya amaru miombi ina kuti ayo mabogo agabuka tagale bantu bonsi kabela bajanda kujita tijonya tajigambi kunjiloko tagwe kunji kujatirira ao kambonzi tina umatalilo pakali pomwe leza indi nakapanga mutu wakamupamba kuba mutu wapobiri wa mwarume amwanakazi wakamundanya mubiri wakumubika au anjika mubiri achibela yapwanakazi yakachiri mumoya yanga wamwezuma leza walichenjede maningi o obozi tachilekeli ukusiya leza tawe nakakweza ulongo mucanza akupanga Eva wakalipulenge wandeni alimwi kalipulenge walo chipangulule pauleza wainka umoyo wa Adamu ukabambo ava ikuzwa kwensi ya moyo wakwe aukwisiya kabambo akupanzia mukaintu alimwi chibela chinyonya cha moyo wa Adamu yakali umwanakazi alimwi wapilo pakali pomwe unto mupili muya pakali pomwe balo pakali pomwe yakulondoka mwanakazi weni yomulume weni mukaintu weni pakali pomwe anto omwe ino chikwa chanyo chanzi Kristo uzwa kujamba chakwe kutali chipangulule ikutali Methodisti na Baptisti na kuwankhwalwa kwa Pentecosti pepe mneni pede kuzwa kumoyo wakwe ini wakusiya muyandwa oyo wakali kunjoloma akuchomeka muli makali kwenzi ikuba ulachomeka muli mphana amlangi amlangi kali ndi okuya kuli Solomoni kakanana bola uliyando lwangu katende uma umangiranati atuweze kuzula waluyando alimwi yendi muchomekweni achula maboko akwe amoyo unjoloma akuchatirira kuli Kristo owa kuyandisa iwa oyo kuyanda Kristo unjila mujamba chakwe walo mukaintu wakwe mulivyo mulumi mwachita mukaintu weni mushawonzi wa bantu ngotoyede kuba sa tuchita yamusuwamo a Kristo tena tuyamina kuchintu chamwayi yeneni akususana kutavera inyika azinthu ziyanyika akubamiyeyo yanyika utali olo luyanda lweni akulipha kotede ikuba ako tangoyelo na sa inga wayela mukaintu wako mukwesu ikabola kukhala amabelo ako pasamide lusakatiziyo lwakuchinchachintcha apiti kuti yakwe nini azinthu yamalesi amasusu akwe machontho kalambidwe akuchonchomekwa aziyonse mbuli ezyo pakupukata amaboko akwe kwamba o Yohani ndakuyanda nchokeni nyota 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 ndakuyanda ilyo kulaziwa onya kuti kuli chinthu chomwe chilopite todisi kanza mwene mulingwe thakwe makani obo mbwepeka kapothu apopo mwali pambide ikapothu yepo tina todisi kanza mwene ako kalondokete mulingwe kuli chinthu chomwe chilopite taji tajika kuti kusukamena oko mwarumi payede kuba umukaintu wakwe ero lino paliye yapuyo iwako paliyenga anyika kukwankhwana anyika kapukama kumazwi ako kwamba omwamicheso ndakuyanda kulapya judasi kunyota pasiku opaopa mbambopo amuziyeye zinthu ezi kuli luko lucholowola lino mwabona oh yapo inga ponojisi mwenwe yamujato ulikapothu ere pali mukaintu oh inga ponoli mwanakazi nga ponoli mulindu wamung'anda pele twali mukaintu ikuti na walilemeka popo alimwi twalemena Kristo wini twalichiphange yeni nchopeni ya Kristo ikuti na twamuyandi mu zinthu zyonse ndojisi mukati ikanduwe yandikwe makani na uponeka kapothu na tojiti ulamuyanda alimwi ulalithandizya omwini yachendi nyepo nyopilo ndi mupa pomwe echo yachendi Kristo ambungano yakwe ni baba kutali kukapungwei kutali kulumphiziyo kutali kunyanyamukwa kutali kulichemwe pele kuliyando lweni pokaulwa ikuzwa kuchamba yaleza yendi nakaumwa okuya kapela wakaulwa aliyando lwako akuchomesipo ako akuchomeka kwako kuthandiza opo mbapete mwapona echo yaphandulula na ujisi impu nayepo uli ukamakani na mukaintu wangu thakwanzi kukamuna masusu akwe ikuti na katasamide dresi botu na utanachita okuya inga kachiri kapungu kakumoyo wangu Ndiamu watelwa. Kambo wakushamega. Iwawe. Uwatu wawe. Obo mwabete. Mbombo bo mwabete. Alimu mindo. Wawadu miwabana basi. Kana Kristo. Awo. Batubete umeso. Aleza. Taguli utinga. Faunka. Umunga nombo tulumaningi. Na inga. Fainda. Yusama wabotu. Na inga. Fanjila. Masena. Aya. Angelede. Na inga. Fajita jeji. Na inga. Fenzia. Mulijeji. Na inga. Fajita jeji. Jejo. Ejo tajiwejo mwe, jawijita anchijo. Walombo watu, wakushamega wesu, aluyando wesu, uli Kristo. Alimu ogo, kuziarwa. Ejo, chejintu jibola. Alimu inde wakuti, neganana, umyambo ya bantu, avangelo, tendelijintu. Ne wakuti, nasani na bajiti. Ne wakuti, lafa, mbono siyangu. Ne wakuti, dajitajeji, awijitajejo, awijitajejo, tendelijintu. Ino Kristo, ulavikila nzimanu, kulijejo yonsi, choko njegujita. Ajejo jonsi, choko nje kujita, mulijejo. Ikutina olo viandu, wini nchoveni, na kushamega, takugo, amujeji. Saa, tamgajiti, ejo, igolo jamu sando, alimui, amujeji, ejo. Chiyo, kulindinye, oba, mumoyo wago, legila Kristo, avi, abusana butanzi. Muli mwana kazi, wini babanzia, umulomi wagwe. Taga mabogo ambi, babanzia, umukuma, wina abusana, wina umyanta, igumbi. Tawe magani obo, mbajwelelezia. Eyo, uwaba, inga, wanyona mutwe wawe, ujisiru yando, lomwe, lubekidwe, kabela olo, ngomulumi wawe, mbambobo, takwe magani obo army, mwalimu botu, anzila masus awe, mwabambidwe kabotu, amasus awe, mwabambidwe, ulangiga kabotu, nzila, mwagunzia, ululamiga mwi, pepe, maneni, takwe jentu, yomwe, ulamu yanda, mulumi oyu, alimi, ngongwe aliki, ngwayanda. Ulasegewa ubotu wawe onsi. Akumianta wawe onsi. Azi onsi. Yanda. Azintu zionsi. Kumulumi wawe. Arimi walo ariki. Mwabona chepandura. Eyo. Ulasegewa. Zintu zionsi. Jeniga. Tawwe magani obo. Mwibonega kabotu. Obo. Mwibonya. Webega. Nzila. Mwibonya. Wede ziamaningi. Ubotu wawo. Ulimbobo. Kobarirwa. Hawa wati. Oh, aleluya. Nilisi, lakaji jana, kambo lakaji ta, jeji, aleluya, alunya morunji, logurwana, saha, irigari. Ani waambile mkwesu, jitolavu watu owa Kristo, mwale mega, ne wakuti, lagana na umiambo, mulibantu, avangelo, ne wakuti, natilavulowa ikuswa, umanza, ovile, ne wakuti, laungolola, agusiana, momoya, ne wakuti, ndaria ikwi, liareza, agulianda, ne wakuti, ninyoguswa, umala, Gwonya, wakumuya, oyu wa mwi, yuwabo, kubaganyuta, ne wakuti, nagamba manza angu, kukwiga lobo, mwri wa mwi, ne wakuti, ndagwenzia kulila, misozi yantale, ne wakuti, ndagwenzia ujita, jeji, jonsi, ili kutina, obo ubotu, wini, soveni, wini, wamuna Kristo, tabugo, kuli Kristo, kubambuli mlangu, ulila, ajisiano, jogala jogala, paulu wakali ujenjisia, mungano yawe, kuli jeji, Mungano eva korinto, eo, ya gari njirene, mumishobo yonsi, ya basi kuindirizia. Na mwenye njezi wa bensuma, amayoi, jopedabu ingusi, kulindi nye ogi ya kubusuba, warweta, kabela bulo wangu, tabugabi, alindime, tabuwe magani obo, mumishomega, kujintu jiri yonsi, ijimbi, amushomege, kuli Kristo. Amayoi, ejo, mwuri, mwatu gomba. Tato kujulu, ulelege tui, mwujemo eji yarino, kabola lino, Yambilila urubisi wesu, bonsi. Oh, baba silusi, leza silusi, ero tukomba, kuti ulange kunsi. Yamiyo yesu, ero mola eri, jindi, natulendila, yamitu yesu, igoteme ubulongo. Ulanga, mamoyo pamuchu, mugulugulu, mamoyo wabanagazi wapati, mamoyo wabamiaga, yaguomena yagati, abagosi, nababa, Bana banini, harimu yako wekuti, tulirengule tobeni, tuwora mkwiki eyi, isalala eyo, yotisegelela, mburi wasanu bubotu, apasiga, buboge, nevakuti, mwaka oi antela, togari kushomega, umbungano, nevakuti, togari ya mlalilo, nevakuti, ndiza, togarungolola, kwenda, togajita zintu zingi, oo, lisa, kolanga, ansi, mumoyo wangu, lalika nanina, wangu. Langa moyo wangu, moyo babantu aba aba. Moyo no, akutulanga langa. Mwami, utina kuli jintu yemwe eyo. Tigweza busena wa Kristo. Oreza, kujikwisha.
Na mbotolo, utakuwa ni chavu yo, ukumbwa wajinga java. Tandizi, hele, leza, jikwisha uzwa kwenye ndiswe. Oh, tatu yandi ukusigwa. Onya awa ujindi, jankondo. Ukusigwa, aleza, uba, kasinkondo, ulingwe, oleza, kulanga, mio Yesu, utelingula kuinda, umuya usalala, iwago, haimi, tumone, ifumajino, utina kulijintu ijibi, ilijonsi, mwenindiswe, tina, kujiri, ujibusia, tata, tajika, ajipairo rino, utandamuga, akujisia au, ikutina mbotolo, utina dunyamo, utina dunjimo, utina, utabikira manu, utina ukumbwa panjinga java, utina kusulaiga, utina maganza ngavi, utina ninzwango, ukumbwa panjinga java, oleza, kikwiche uzwavulindiswe, sunu, elio kulubugurucho, olubola, abuwe kuti, wazulwe logo, ureze kwa, iwago, mwami usigila, banji aganjire, akutulwa, mukale, onini ogno, ogo, kutakasala, jangu zulogo, ilubugurucho lutanzi. Lino, umiaga ilikomi, olo, mwega jisi. Lino, ndalomba uti, ugatupe muya wini chomeni, umio Yesu. Halimawe kuti, chatirile kuya, kubutamani, kujipa, mwami, kutubamba, kulire ngula tabeni, kutubantu, ibagwete, winda kuzia, mbotulanganya, amaga intubesu. Obo, mbotuli wini, na obo, amaga intubesu. Mbabali bugini, ulindisi, alimu akubeguti, tuenjele uyo, umiyo Yesu, kifumajino, obo mbatunga, faeya utina jitu yomwe, mbalijejo, jagajitiga, mumanda Yesu, lino mpao akubeguti, tuinyone, kuyandisi akwesu, ulinduwe, wamba kuti, oleza, kubasiruse, ulindime, oo kuti, kuti, namuga intu pajita, biza, usindishonto, mumwezi, uvola akubika, chanza liagwe, aliriago, wamba kuti, oyandwa, mila kuyanda, akutumana na, wenda, oo, oh, obo, mwajirino, obonega, iguti, tagali ubikira manu, obo, mwajirino obonega, iguti jinto ya mwe, jagali kubiti, alimereza, jendi ndiza, lomwe, mwezi, na lomwe, jendi, tuwaunka, ujigombelo, tupa, upailo, manini, oo, oh, yanda, tuyando wesu, ugwabana wesu, 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 jendi joansi, amiwe Yesu, amagaze Yesu, umoyo Yesu, ya kubikwa kulinduwe, kujipa mwami. Oba mwami Yesu, ukarila logo, alinduwe, utegwa zintu. Yanyiga, kashiopala, akanchimwa, maningi, kujipa mwami, kutuswiri alino, akutulangesia, kujivela, jilambiri, ya kuswangana ogu. Kwa lomba musina, ya Kristo. Amen. Zino mwami, amulongesi igabotulogo, ilenda, mundijatire, natola mamineti, mashonto ambi, au, igolo, ya musondo, ya mana, umaisigwa. Ilenda lomba kuti eleza, akamulongesi, kewamba zintu ezi, ezi zizwa muji, ya leza, ya gali migosi yanyu, ulindiswe, ya lo, migosi yanyu. Alimelino, langa, mwenzuma, mwabuti, mwabuti ya kuyumkwa kuti, na wasiba, mga intu oyo, walikumia nta, iguti. Wali siguaba kujieya jiringule wakaindika nini inoinga mwaeya nzi nojindwa bola uliriza wali siguaba utajiti ejo atuweka simpi ferede ugeza unyanya mugwa ferede ugeza kintuye mwe jandeni kakuli mirenga lenga yonzi izwide yandorwini chopeni irwaliza kambo zi uweza yemeni siyo kakuli tulakonzia ujana jini ijanu inoakupe kutumami amulangesi mburi mwepa muswangana Mwembele wesu, alimi mutalubi mwiki ee lino, lubukulisho lonini, lukukale wabantu, madulopo manini aengelede okunu, boba kufuwani yago, akutumina umwi, kambi, kakasige, tiyoba awito, lukujipairo, ulangila jende jibotu, mwiki ee, mwami, imwami amulangesi, mane kamuwane masiku ae atobela, mwili wa tatu.